The red hot mama, what we do, da-da!